the army. Right then, you must know something, huh?
We make it laugh to the dancer, like it's Jennifer Lopez and with Mark Anthony.
This is the remix.
One time.
This is the remix.
Slap T.
I said this is the remix.
Peterson.
I said this is the remix.
J. Cash.
K.P.
on the beat.
Kacha bebe bama tekanya,
tekanya.
Muzuba bakala wazilinganya. Kafika mumazulo bayamba kuzipekanya. Ukafipa nishidi awa ya kwana. Nishikumenso kwa kaseguka. Machite zintuzo sachicha muzuba. Tumisango manjaba zaolesa. Na mangala ya waya zazibika.
Kazizi ni kazizi. Sanga baze na fleni ya kunano. Kazizi ni kazizi. Sanga baze na fleni ya kunano.
No.
Kasa kufake papizi. That's when I ponye rapo barita I slap tizi. Kuma festi kankunda. Kamwana kamumpunda. Batuka chilinga na kuka fole saka bunda. Ufose visoba meaning afu na majimi choose. Pin number IZ ba 3302. Dizi kufina jema kwa ti I love my life. Haibala tiku nyumba kwa ke she's your wife. But one day she gon' remember. Ives ye na lemba. Hazaka futika from January to December. One day hazaka enda mamuna waka mutenga. Kuli gerwa di nanzelu noti ya wama jenga jenga. So iwe wanga stay with me. I know it ain't easy. Penangu ni maso kone zako we stay busy. So I wrote you this letter. Love slap dizzy. K-Yami XY kazizi ni kazizi.
Kazizi ni kazizi. Sanga bazi na pleni ya kunano. Kazizi ni kazizi. Sanga bazi na pleni ya kunano.
No.
Kale prince loko mchae makizi. Sama konda zuba koma mfinzi kazizi. Atiri nga pamozi na pamozi munga bwariri. My way kazizi ni kazizi.
Kata ndiye vama tekanya akuma kukafipa wayamba kubilingana. Deneva chende maliva nadade. Kazizi sama chinda na kubantu walande. Mkutanga zichendere semude. Kukafipa vamo sisiri kamonga magade.
Si
sunga muparange na mungeri. Loko wanze vali na mapepe iwe.
Kazizi ni kazizi.
Sanga bezi na pleni ya kuna.
The bad boy, no Mr. Fizzy. Aftana kamusango kosa sila ako ndazizi. Ma ex nga manja ya ma fans ma XYZZ. Kuni vena ngo bakaso, vena bakuma kaso. Vena ngo innocenti munga ine supermanso. Vena mtima nizamusha fulu nkundia. Vena mtima na mibozi na tupunda. Wakazizi tiwa zivila kumenso. Tunzelu tuwa ugai bine ya woni komensho. Jay Mula, ba remix ya Kaisi. Kazizi ni kazizi,
kazizi ni kazizi. Sanga bezi na pleni ya kunano.
Same musuti olo tie, movie quarters bandolo wife. Kuchechi kupaka na matanzi, koma kama ni mukati inside. Wamene wa machita kusaidi, ma hide out sick and hide. Wamene singa fikolo saiti, haya meso ya tawa aisi. Wakamuzango, ni wakamuzango, kanyo mchinja ama chita chipiango. Wakamuzango, ni wakamuzango, paja peuleza ni mamweza kesa.
Kazizi ni kazizi, sanga bezi na pleni.
No.
It's a poco chip.
Kana inelelo
awe. King Army.